spin-off.
Yeah.
Olo one day japonya for level. Champagne apa sana ma elo. Ama homies fullu miselo. Milanduza paka basizi na belo. Na nombengile ni mchevo. Fianta popria kachelo. Munafte watch the sag city. Na devo kulete la gelo. It's 7799. Ninkala chela fia wa 99. Bunda wa 99. Yeah. Nti 7799. Sebene.
Page on everything. Cinema kamba maningi. Monga ni jina, boto ya lini. Looking so fresh and clean. Kumendo booty na black jeans. Niribe time ya drama. Nipisha check na drama. Feeling kodi mokabana. High mudiene sana. I be learning the shit for a long time. Dine kabanda mu long ten. Better find a way for your long time. That ye wa nigga, you better run. Crazy kuchila muyokela. Niziba machepa musokela. Iyi ni nudi muchoka tusokela. Ndiseba na ikulibe masobela.
Olo wanjie shaponya for level. Champagne apa sana maelo. Ama homies fullu mse. Milanduza paka basizi na belo. Na nombengile ni mchevo. Fianta popria kachelo. Munafte watch the sag city. Na devo kulete la gelo. It's 7799. Ninkala chela fia wa 99. Bunda wa 99. Yeah. Nti 7799. Nti 7. Yeah. Pamulo mwona juice bottle. Chisiga kumanja ni combo. Tipenda mahafu, tipenda madali. So mwana wa mukombo. Bati mwimbala kanya shawa common. Ndipaka tingeshi na repa mkombo. Odon, odon. Kupa foku njingila kwati ni koton. Pano fikile day ni rapper. I'm becoming the rap myself. Na bambwe number one seba besa kufrant fia kwa nyi self. Nisaka na half mabine mumutu fia kwa nyi jail. I'm real enough na judge kutwizo na foku mpela bell. Yo don't make it on my list statistic. At least be kinda fresh like crispy. Yo don't feel my shit singa dabwe. Kengo todo to like Zimbabwe. Olo wanjie shaponya for level. Champagne apa sana maelo. Ama homies fullu miselo. Milanduza paka basizi na belo. Na nombengile ni mchevo. Fianta popria kachelo. Munafte watch the sag city. Na devo kulete la gelo. It's 7799. Ninkala chela fia wa 99. Bunda wa 99. Yeah. Nti 7799. Nti 7.